Abayizi abasala ensalo ya Uganda ne Congo DRC okugenda masomero balagiddwa okugumiikiriza mu kadde kano ng'eggwanga Uganda limegana n'ekirwadde kya Ebola.
Naye okusoma si emergency. Obulwadde buno tumanyi tusobola obukonteininga mu budde obutono, abasobola okusoma ne bagenda mu maaso. Amasomero si maggale, naye kubanga ensalo nzigale, abantu bajja kusobola kusala kuva ku saidizi eriya z'amasomero okujja eno. So ekitongole ky'ebyenjigiriza kijja kusobola okulungamya abasomesa engeri gy'okulondoola abasomi baabwe, abaana abasoma abayizi mu masomero nga tebasobola kusala kuva mu kitundu kye tutamanyi bulungi kigenda mu maaso okujja mu kubiina okwegatta mu baana baabwe. Naye n'abali eno bwe banaaba bakasaze ne bagenda eri bwe banaakomawo eno tujja basaba beyawule ennaku 21 kye tuyise isolation. Eze naku nyingi nyo ila okusoma kuja kuba kutataganyizibwa.
Wabula ministry y'ebyobulamu ekyakalambidde ku nsonga ya gavumenti ey'okuleka amasomero ganda maaso nga gabangula abaana b'eggwanga, wabula nga galina okugoberera ebiragiro ebyateekeddwa abasawo abakugu okwetangira ekirwadde kya Ebola.
Naye twagala kukozesa ennono ze tugambye batandika okulondoola temperature, babeere ne sanitizer, banaabe engalo n'amazzi, toilet zibeere nga nnyonjo, bwe mufuna omulwadde mukube essimu ambulance ze ziba zimutwala, si kumuteekamu transport za lukale.